SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
waad ku mahadsantaa inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
dagaalka u dhexeeya xamaas iyo israa'iil waa midkii u dambeeyey oo ka mid a colaad daba dheeraatay wixii ka dambeeyey oktoobar 7-deedii 2023 magaca xamaas ayaa adduunka oo dhan laga hadalhayaa laakiin dad badan ayaan aqoon taariikhda kooxdan iyo sida ay u xukuntay Gaza. Daniela Robertson oo ah wariye ka tirsan s b s-ta ayaa laba khabiir kala hadashay taariikhda kooxdan iyo khilaafka adag ee kala dhexeeya Israa'iil. Xamaas waa dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo falastiiniintu leedahay, waxaana gudaha falastiiniinta loogu yeeraa xarakad almuqaawima al-islaamiya oo noqonaysa dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta islaamiga ah. Kooxdan ayaa ku bilaabatay dhaqdhaqaaq islaamiya oo xiriir dhow la lahaa kooxda Muslim Brotherhood ee dalka Masar. Maxamed Al-Jarawa oo shahaadada PhD-da ka haysta xiriirka caalamiga kana tirsan jaamacadda Newcastle ayaa ah khabiir ku takhasusay bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika, wuxuuna sheegayaa in Xamaas ay tahay faraca falastiiniinta ee Muslim Brotherhood oo laga aasaasay Gaza.
Its ideology is based on the notion that Islam is a comprehensive way of life and it can be.
Aragtideedu waa mid ku salaysan fikradda ah in Islaamku yahay qaab nololeed buuxa oo lagu dabaqi karo siyaasadda, maamulka, xataa in dalka oo dhan lagu maamulo ama lagu xukumo. Dhanka kalena, Xamaas waa faraca ama laan ka tirsan Muslim Brotherhood oo laga aasaasay Gaza intii uu socday kacdoonkii koowaad ee intifaadada loo bixiyey ee 1987. Waqtigaas oo kooxda Fatah oo ah kooxda siyaasadda ugu weyn ee ururka PLO ka tirsanayd loo arkayay inay gabeen inay wax ka qabtaan baahida ay falastiiniintu u qabeen inay noqdaan ama helaan xurriyad ama madax bannaani. 1988-na kadib 20 sano oo militariga Israa'iil uu haystay West Bank iyo Gaza, ayay shacabka falastiiniinta ahu bilaabeen kacdoon looga soo horjeeda Israa'iil oo loo bixiyey intifaada ama kacdoon. Eyal Mayrus waa macalin culunta nabadda iyo colaadda ka dhiga jaamacadda Sydney. Wuxuu sharaxayaa inay waqtigaas ahayd markii Xamaas ay qoratay dastuurkeedii ugu horreeyey iyadoo ku baaqaysa in dal Falastiin ay leedahay la helo.
Was very strongly anti-Semitic and was targeting not only Israel but also Jews wherever they are.
Dastuurkaasu wuxuu ahaa mid Yuhuud nacayb weyn ay ku qoran tahay oo aan lagu beegsanayn oo keliya Israa'iil ee lagu beegsanaya Yuhuudda meel kasta oo ay joogtaba, ayuu yiri. Mr. Mayrus ayaa sheegay in tallaabada ay waqtigaas qaaday ay taageero badan ku heshay, halka Fatah oo ahaa xisbiga talada hayay loo arkay inaysan danaha falastiiniinta sidii la rabay u wadin.
So if you like to see where Israel either assisted or allowed the funding of Hamas,
haddii aad rabto inaad aragto halka ay Israa'iil ka caawisay ama u ogolaatay maalgelinta Xamaas, waa inaad ka soo bilowdo 1988-dii. Wixii markaas ka dambeeyey, Israa'iil weligeed si toosa Xamaas uma maalgelin, laakiin waxay ogolaatay maalgelin ka timaada beesha caalamka, hay-adaha samafalka, dalalka Qatar iyo Iiraan iyo dalal kale oo reer galbeedka ah. Dowladda Netanyahu ujeedadeedu waxay ahayd inay ka hortagto samaysanka dowlad Falastiin ay leedahay, iyadoo abuureysay kala qaybsanaan falastiiniinta oo ay xoojisay Xamaas si ay u weeqdo awoodda maamulka falastiiniyiinta ee Fatah. Dibadbaxyadii intifaadadii koowaad ayaa socday ilaa 1990-yadii. Garabka militariga Hamas oo la yiraahdo Qassam Brigade oo la aasaasay 1992-dii waxay leeyihiin hoggaan iyo shuruuc u gaara. Intifaadadii ama kacdoonkii ayaa dhammaaday markii heshiis lagu kala saxeeyay Oslo oo loo bixiyay Oslo Accord, markaas oo ururkii xoreynta Falastiiniyiinta PLO oo Fatah ay hoggaaminayso ay heshiis la gashay Israa'iil. Kadibna soo gaar September 2000, maadaama ay Falastiiniyiinta Gaza iyo West Bank weli ku hoos nool yihiin gumaysiga Israa'iil, xiisadda ayaa mar kale qaraxday, taasoo keentay kacdoonkii ama intifaadadii labaad oo ka daran kana ballaarnay tii hore. Sanadihii ka dambeeyeyna, ku dhowaad 5,000 oo Falastiiniyiina iyo 1,100 Israa'iiliyiina ayaa dhintay. 2004-tiina, hogaamiyihii Hamas Axmed Yaasiin ayaa sheegay in kooxdiisu ay joojinayso iska caabinta hubaysan haddii ay Israa'iil ogolaato dowlad Falastiin leedahay oo ka dhisan Gaza, West Bank iyo bariga magaalada Jerusalem. Israa'iil ayaa duqeyn ku khaarijisay Yaasiin weerar ay isaga ku beegsatay markaa kadib. Maxamed Al-Jarawa ayaa sheegaya in tani sababtay tallaabooyin militari oo dheeraad ah oo ka dhaca ama lagu galo dhulka Falastiiniyiinta.
And that created among the Palestinians a sense of retaliation approach. They wanted to retaliate.
Taasina waxay Falastiiniyiinta dhexdooda ka abuurtay fikrad ah inay aargoostaan. Taas ayaana kordhisay howlgalka military, taasoo keentay in ra'iisul wasaarihii Israa'iil ee waagaas Ariel Sharon uu go'aansaday inuu ciidanka kala soo baxo Gaza uuna joojiyo howlgalladii militariga. 2006-diina, Hamas ayaa guulo lama filaana ka gaartay doorasho ka dhacday Gaza. Ismaaciil Haniyana waxa uu noqday ra'iisul wasaarahooda. Fatah oo taageero ka helaysa Israa'iil, Mareykanka, dalalka Carabta ayaan iyadu aqbalin natiijadii doorashada. Isku day ay ku doonaysay inay natiijada ka hortimaadana waxa ay sababtay dagaal dhiig badani ku daatay oo ka dhacay wadooyinka Gaza. Bishii July 2007-diina, Hamas ayaa ka adkaatay ciidankii Fatah, gabi ahaan Gaazana gacanta ku dhigtay. Israa'iil ayaa markaas kadib xanibaado dhanka badda, cirka iyo dhulkaba waxa ay ku soo rogtay Gaza, iyadoo xakamaysay badeecadaha ama alaabta soo gasha iyo kuwa ka baxaba, taasoo keentay in dhaqaalaha Gaza uu gabi ahaanba ku tiirsanaado gargaar bini aadan. 2017-kiina, Maxamed Al-Jawaari ayaa sheegaya in Hamas ay soo bandhigtay barnaamij siyaasadeed oo cusub iyadoo qafiifisay halkii ay ka taagnayd Israa'iil, aqbashayna fikradda dal Falastiin leedahay oo ka samaysma dhulkii ay Israa'iil ku qabsatay dagaalkii 6 maalmood ee 1967-dii.
That softened stance did not necessarily mean a full acknowledgement of Israel, but rather
inay Hamas meeshii ay taagnayd ka soo degto macnaheedu ma aha inay si buuxda u aqoonsatay Israa'iil, ee waxay aqbaleen in waddan Falastiin ah la dhisi karo. Bishii Agoosto 2017-kiina, hogaamiyaha cusub ee Hamas Yahya Sinwar ayaa sheegay in mar kale ay Iran noqotay dalka dhanka maalka ama qarashka iyo hubka ugu badan siiya garabka militariga ee Hamas. Waa kan mar kale Mr. Al-Jarawa.
Differentiation here between how Hamas was supported financially, socially, or by other equipments by other branches of the Muslim.
Waa kala duwan yihiin sida Hamas ay u taageeraan maaliyad, bulsho, iyo qaab kala ahaan garabyada kale ee Muslim Brotherhood, gaar ahaan kuwa Masar, iyo heerka taageero ee ay ka heshay Iran. Marka xiriirka Hamas iyo Iran waa mid adag. Kadib kacaankii Iran ka dhacay 1979-kii, wax badan baa isbedelay. Iranna waxay noqotay taageeraha ugu weyn ee taageera mintidiinta Islaamiyiinta ee bariga dhexe. Eyal Mayros ayaa sheegay in siyaasadda ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu uga jawaabay colaadda Hamas ay ka dhalan karaan natiijooyin lama filaan ah.
And allow thereby Netanyahu to pursue this what you would see as a crazy policies.
Waxaan aragnay in siyaasado waali ah oo si toos ah ama si aan toos ahayn u sababay weerarkii Oktoobar 7-deedii, maadaama loo ogolaaday Xamaas inay xoogaysato. Cod aruurin laga qaaday Falastiiniyiinta bishii la soo dhaafay ayaa muujinaysa in taageerada Xamaas looga hayo Qaasa gudaheeda aysan hoos u dhicin wixii ka dambeeyey 7-dii bishii Oktoobar, halka taageerada Xamaas looga hayo West Bank ay afar laabantay.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.